manzi sujo chishere leo tupige kelele rauna jipo mwenye asuni jamo konando tukiwashe tupepe tukate maji leo tulewe weba zucheza kama wewe.
Stray music.
Buda, 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 buda. Simamisha kitu, ama ni kushuwa vile tume na shooter. Usipanye ni kutume tenje wa tenje kwanja ndula. Tupa, alafu nyamazisho msupa. Mene kinyamisha katanuka, naza kalalisha juu ya pupa. Buda, simamisha kitu, ama ni kushuwa vile tume na shooter. Usifanya ni kutume tenje walinje mkwanja ndula. Tupa, alafu nyamazisho msupa. Mene kinyamisha katanuka, naza kalalisha juu ya pupa. Buda, shomshua kwa kofia tech track kwa hero tashtuka. Mandura kazi pige kwa kitanda, right ya kili chamkuta GBV. Utanizi ni vipindi za TVG. Ngapi wako 6 feet deep, chokuthink wako quick wrong move na kuklik klik ping. Sijifanya champion ni gonna fair, janje sema tumwe. Buda wasi Jackie Chan, bada we ni kijana na atako kwe mse. Fuku kona shiga na zitoe zote inja teke. Bazenga mzimo kona finja peke. Natenji ni kapambe, untaka ni kushande. Abure na nifinye, senki we ni bombo nini. Pesu ndo maziwa na piwanda kupeza ubongo mbili. Alafa kakadem kataliwa kalazo kudongo chini. Sisi ndo matogo mjini, lazima uti kusanya masonko wiki, baridi kwa mkongo mpini. Rada mzimu.
For real, broski kill your pressure. Kwa ishi tin my professor. Hawa baby cash squeezy, mwambia kpepi ni ya M-Pesa. Oh yes, nimesha jitepa. Smile kwa face, unasum na checker. Squeezy ya tuchapani ngeta. I'm reckless, neza tumia seska. Yo, let your phone, buda let your goro. Ndula socks na naenda na mroro. Atalia gosha kioneo koro. Ananza na bonza kinyonyo mbo. Of course your end any wrong. Utakula dust before let your son. Tadidi na itos ama niende na mob. Before ningie jump mask nifonge na god. Can't see when it's car. Music zango mazako many times bitch. Nyamaza nye 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 master kumada hata kama when you fun. Mwili tunawachapa Jerry Sai. So ezi rudi jela anytime. Kwa Harry fam, fuck na mjua uni Jerry guy.
Buda, simamisha kitu, ama ni kushuwa vile tume na shooter. Usipanye ni kutumete nje wale nje mkwanja ndula. Tupa, alafu nyamazisho msupa. Mene kinyamisha katanuka, naza kalalisha juu ya pupa. Buda, simamisha kitu, ama ni kushuwa vile tume na shooter. Usipanye ni kutumete nje wale nje mkwanja ndula. Tupa, alafu nyamazisho msupa. Mene kinyamisha katanuka, naza kalalisha juu ya pupa. Buda,
simamisha kitu, ama ni kushuwa vile tume na shooter. Usipanye ni kutumete nje wale nje mkwanja ndula. Tupa, Buda, 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 Buda. It's my mission, people. I'm gonna control the little when I shoot them.